¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Aleluya, praise the Lord. So viewers, we have seen that the Lord is speaking to the church to another dimension, to another level.
Haleluya, Bwana sifiwe. Kwa hivyo wasikilizaji, tumeona kwamba Bwana ananenea kanisa kwa kiwango kingine, kwa vipimo vingine.
We have seen that by presenting two golden, and I'm talking pure gold, golden purified gold, two mightily glorious and golden wedding rings, rich gold, into the sky.
Tumeona kwamba kwa kuleta pete mbili za dhahabu, na ninanena kuhusu dhahabu kamilifu, dhahabu iliyosafishwa, pete mbili kuu za dhahabu na za utukufu, pete ambazo zina dhahabu iliyosafishwa ya dhamani kuu katika anga.
Very identical.
Zinazofanana kabisa.
One for Christ the King.
Moja ni ya Yesu Kristo mfalme.
Christ the Messiah, the chief bridegroom.
Kristo Mesia ambaye ni bwana arusi mkuu.
And the other ring.
Nayo pete nyingine.
For the church.
Ni ya kanisa.
The bride of Christ.
Bibi arusi wa Kristo.
We have seen very clearly that the Lord is essentially conveying a message to the church.
Tumeona wazi kabisa kwamba kimsingi Bwana analeta ujumbe kwa kanisa.
And that message has a time aspect.
Na huo ujumbe uko na kipengee kinachohusiana na wakati.
And a quality aspect.
Na kipengee cha dhamani.
The message is talking about the urgency with which the church has to prepare herself.
Ujumbe unanena kuhusu udharura unaopasa kanisa kujiandaa nao.
The time having run out.
Wakati ukiwa umekwisha.
And the message is also talking about.
Nao ujumbe pia unanena kuhusu.
The need to develop quality to purify herself, to be purified by the Holy Spirit.
Hitaji la kukuza udhamana ivi kwamba likajiandae na kujitakasa.
So she may enter the kingdom of God.
Kwamba lipate kuingia katika ufalme wa Mungu.
Now viewers, we have also seen that by placing the two golden and preciously developed wedding rings in the sky.
Sasa, wasikilizaji, tumepata kuona kwamba kwa kuweka hizi pete mbili za dhahabu zilizo na miundo ambayo ni ya kidhamani sana katika anga.
The Lord is speaking about how much time it has taken him to develop and design the wedding rings.
Bwana ananena kuhusu wakati kiasi gani ambao ametumia kutengeneza na kuunda hizi pete za harusi.
You get a sense of the Lord taking his time.
Unapata hisia au wazo la Bwana kuchukua wakati wake.
To build the wedding rings, to develop the wedding rings, design the wedding rings.
Kuzitengeneza pete za harusi, kuzijenga pete za harusi, na kuziumba hizi pete za harusi.
And I see something like he has preserved some very antique design.
Na ninaona kitu kana kwamba ametengeneza ama amehifadhi muundo wa kitambo.
Yes. Kept an old design on the wedding rings.
Ametengeneza ama amehifadhi muundo mzee wa pete hizi za harusi.
The Lord is speaking to the church viewers.
Bwana ananenea kanisa wasikilizaji.
We have seen that every time there is going to be a wedding.
Na tumeona kwamba kila wakati ambapo harusi yaenda kufanyika.
Surely there has to be wedding rings.
Lazima hakika kuwe na pete za harusi.
And surely there have to be wedding gowns.
Na kwa hakika lazima yawepo mavazi ya harusi.
One wedding gown for the bridegroom.
Vazi moja la harusi ni kwa ajili ya bwana harusi.
And the other wedding gown is always for the bride.
Na lile vazi lingine la harusi kila wakati ni la bi harusi.
And because we have seen very clearly.
Na wasikilizaji, tumeona wazi kabisa.
That the bridegroom in this wedding.
Kwamba bwana harusi katika harusi hii.
Is not any other bridegroom.
Siye bwana harusi mwingine ye yote yule.
In this very historic and unique wedding.
Katika hii harusi ya kihistoria na ya kipekee.
That the nations of the earth have never seen and will never see after which
ambayo mataifa ya dunia hayajawahi kuona na hayatawahi kuona tena baada yake.
We've seen that the bridegroom here is none other than Christ the King.
Tumeona kwamba bwana harusi hapa si mwingine ila ni Yesu Kristo mfalme.
Christ the Messiah, our beloved and precious Lord.
Kristo Mesia, Bwana wetu wa thamani na tunayempenda.
And so viewers, I've been working with you on unraveling, unearthing.
Na hivyo wasikilizaji, nimekuwa nikifanya kazi pamoja nanyi kuhusiana kufunua au kuhusiana kuweka wazi.
On digging out the mighty message that is embedded in the wedding rings to the church.
Kwa kuiweka wazi ujumbe mkuu uliofichika ndani ya hizi pete mbili za harusi.
Supposed to be conveyed to the church.
Ambayo yatakikana iwasilishwe kwa kanisa.
Even as the Lord spoke with me.
Hata jinsi alivyo ninenea Bwana.
On that mighty 1st of November.
Katika hiyo tarehe moja kuu ya mwezi wa November.
The year 2006.
Mwaka wa 2006.
Because you see very clearly.
Sasa wasikizaji mwaona wazi kabisa.
That Christ the Messiah is already glorious.
Kwamba Kristo aliye Mesia tayari yuna utukufu.
He is resurrected. The Spirit of the Lord raised him from the dead.
Alifufuka. Roho wa Bwana alimfufua toka kwa wafu.
And then he was raptured on the Mount of Olives, right? In the eyes of the disciples.
Alafu akanyakuliwa juu ya mlima wa Mizeituni machoni pa wanafunzi wake.
And then the two witnesses came down.
Alafu mashuhuda wawili wakaja.
And spoke with the disciples.
Na wakanena na wanafunzi.
And he entered heaven, King of glory.
Na akaingia binguni mfalme wa utukufu.
Seated on the right hand side of the Father, our Lord in heaven.
Akiwa ameketi mkono wa kulia wa baba wetu, Mungu wetu aliye binguni.
That is the chief bridegroom, the King of glory.
Na yeye ndiye bwana harusi mkuu, mfalme wa utukufu.
We have also learned.
Pia tumejifunza.
That there is not going to be an equal yoking.
Kwamba hakutakuwa na kufunganishwa nira kusiko sawa.
There is not going to be yoking between wickedness and righteousness.
Hakutakuwa kufunganishwa nira baina ya uovu na haki.
Between darkness and light.
Baina ya giza na mwanga.
And we have seen that Christ is seated in the glory of the Lord.
Na tumeona kwamba Kristo ameketi katika utukufu wa Bwana.
He is glorified.
Yeye ametukuka.
He was glorified the day he was resurrected.
Alitukuka ile siku alipofufuka.
And I remember very well that mighty, mighty vision of the Lord when the Lord was calling me.
Ninakumbuka vyema kabisa yale maono makuu, makuu kabisa wakati Bwana alikuwa ananiita.
He showed me how Christ struggled.
Alinionyesha jinsi Kristo alivyong'ang'ana.
Not on earth on the cross, but under, when he went under.
Sio hapa duniani katika msalaba, lakini bali alipoenda chini.
And how he defeated the enemy.
Na jinsi alivyomshinda adui.
And so much glory came and removed him from there.
Na utukufu mwingi sana ukaja ukamtoa pale.
And he was taken up in the glory of the Lord.
Naye akanyakuliwa juu katika utukufu wa Mungu.
So he is already glorified.
Kwa hivyo yeye tayari amekwisha tukuka.
Seated even on the right hand side of the Father.
Akiwa ameketi mkono wa kulia wa baba yake.
That means he is already wearing the glorious wedding gown.
Hiyo inamaanisha tayari yeye amevalia vazi la utukufu la harusi.
For the bridegroom.
La bwana harusi.
And we see very clearly that by presenting the two wedding rings in the sky.
Na tunaona wazi kabisa kwamba kwa kuleta pete mbili hizi za harusi katika anga.
Our Father Jehovah El Shaddai.
Baba wetu Jehovah El Shaddai.
Jehovah Adonai.
Jehovah Adonai.
He is speaking to the church. He said, look, the wedding rings are ready.
Ananenea kanisa, anasema tazama, pete za harusi zi tayari.
You too now prepare the wedding gown.
Nanye pia basi andaeni vazi la harusi.
But there is a quality aspect to that preparation of the wedding gown.
Lakini kuna kipengee cha dhamani katika maandalizi ya vazi hili la harusi.
Because by looking at how much time.
Maana kwa kutazama ni muda kiasi gani.
He took to design and develop the wedding rings.
Ambao ilimchukua kutengeneza kutengeza pete hizi za harusi.
How much time he took to build the wedding rings.
Ni wakati kiasi gani aliyogarimika kuzitengeneza hizi pete za harusi.
You begin to understand.
Unaanza kuelewa.
That he equally expects the church.
Kwamba vivyo hivyo anatarajia kanisa.
To take a lot of time to develop the wedding gown. Let's read the Bible in the book of 1 Thessalonians.
Kuchukua wakati kiasi hicho hicho kuandaa vazi lao la harusi. Hebu tusome neno la Mungu katika Biblia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza.
1 Thessalonians.
Wathesalonike wa kwanza.
Chapter 4.
Mlango wake wa 4.
Again, 1 Thessalonians, precious people.
Tena Wathesalonike wa kwanza, watu wa dhamani.
I'm reading chapter 4.
Ninasoma mlango wake wa 4.
Verses 16 and 17.
Mstari ni wa 16 na 17.
This is the revelation the Lord has given to the church.
Huu ndio ufunuo ambao Bwana amepeana kwa kanisa.
He says, for the Lord himself will come down from heaven.
Anasema kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka binguni.
With a loud command.
Pamoja na mwaliko.
With the voice of the archangel.
Na sauti ya malaika mkuu.
And the trumpet call of God.
Na parapanda ya Mungu.
And the dead in Christ will rise first.
Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza.
And he says, after that we who are still alive.
Naye anasema kisha sisi tulio hai na tulio salia.
And are left.
Na tulio salia.
Will be caught up together with them in the clouds.
Tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu.
To meet the Lord in the air.
Ili tumlaki Bwana hewani.
Listen to me, precious viewers.
Nisikilize wasikizaji wa dhamani.
You see very clear.
Waona wazi kabisa hapa.
That there is a secret embedded in the message of the wedding ring.
Kwamba kuna siri iliyofichika katika ujumbe wa pete hizi za harusi.
And when you look very carefully at this scripture here in 1 Thessalonians chapter 4.
Na wakati unatazama kwa makini sana katika andiko hili kwa Wathesalonike wa kwanza mlango wake wa 4.
Verses 16 and 17.
Mstari wa 16 na 17.
You begin to see the unraveling of this secret to the church.
Unaanza kuona kufunuliwa kwa siri hii kwa kanisa.
This is the message the Lord is giving to the church.
Huu ndio ujumbe ambao Bwana anapea kanisa.
He says, the Lord himself will come down from heaven.
Anasema, Bwana mwenyewe atashuka chini toka binguni.
That is heaven.
Iyo ni binguni.
The Lord coming down from heaven into the sky.
Bwana akishuka chini kutoka binguni, akiingia angani.
And then the dead in Christ, after the voice of the archangel, the trumpet call of God, the dead in Christ will be the first resurrect.
Alafu wafu katika Kristo, baada sauti ya malaika mkuu, na baada sauti ya parapanda ya Mungu, wafu katika Kristo watakuwa wa kwanza kufufuliwa.
And be caught up with the Lord where? In the sky.
Alafu wanyakuliwe wakutane pamoja na Bwana wapi? Katika anga.
And then he says, after that, then those who are still alive.
Alafu anasema baada ya hapo, wale ambao wangali hai.
Will be transformed, translated in their glorious bodies.
Watabadilishwa, watageuzwa katika miili yao ya utukufu.
To catch up with the Lord where? In the sky.
Wakutane naye Bwana wapi? Katika mawingu.
The Lord coming to the sky, the dead coming, rapturing and resurrecting in glorious bodies to the sky.
Bwana akija katika anga, nae wafu wakifufuka na kunyakuliwa na kukutana tena naye katika anga.
The living translated to the sky.
Nao walio hai wakibadilishwa na kuenda angani.
And yet the Father on the 1st of November 2006 at 3 a.m.
Na ilihali Baba tarehe moja ya mwezi wa Novemba mwaka wa 2006 yapata saa 9 kamili ya asubuhi.
Remove the wedding rings from heaven and places in the sky.
Anaondoa pete za harusi katika bingu, anazileta katika anga.
Hallelujah.
Hallelujah.
That tells you.
Na hiyo inakueleza.
That the wedding rings have already been placed at the place of the wedding.
Kwamba pete hizi za harusi zimekwisha kuwekwa katika mahala pa harusi.
The site of the wedding.
mahali itakapofanyika harusi.
That is in the sky.
Na hapo ni angani.
And that tells you that the wedding of the Lamb of God.
Na hiyo pia inakueleza kuwa harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
Will take place in the sky. That's where we meet the Lord.
Itafanyika katika anga na hapo ndipo tunapokutana na Bwana.
Heaven opens and the rapture takes place.
Bingu yafunguka na unyakuzi unafanyika.
Meeting, uniting with the Lord is the wedding. Being united with the Lord.
Kukutana na kukua pamoja na Bwana katika harusi. Iyo ndiyo harusi, kukutana na Bwana.
What a mighty revelation.
Ufunuo mkuu kiasi gani.
And that tells the church.
Na hiyo inaambia kanisa.
That if the wedding rings are talking about the necessity.
Ikiwa pete hizi za harusi zinanena kuhusu umuhimu ama hitaji.
The need for the church to prepare the glorious wedding gown.
Hitaji la kanisa kuandaa vazi la utukufu la harusi.
Even proportionate with the much time the father has taken to really design and develop and to decorate the wedding ring.
Hata inayoambatana sawasawa na wakati mwingi ambao baba amegarimika kutengeneza na kuziunda na kuzipamba na kuzirembesha pete hizi za harusi.
If the church is to decorate,
ikiwa kanisa itapamba
a spotless gown like the Bible has ordained and commanded,
vazi la harusi lisilo na doa au mawa jinsi Biblia imeteua na pia kuamrisha,
then there is not much time.
Basi hatuna wakati mwingi.
That means she has a very small window to quick prepare.
Hiyo inamaanisha anadirisha kidogo sana la kujiandaa kwa haraka.
For the glorious wedding.
Kwa ajili ya harusi ya utukufu.
The wedding of the Lamb.
Harusi ya mwana kondoo.
To prepare her wedding gown.
Kuliandaa vazi lake la harusi.
But where is the wedding gown?
Lakini vazi hili la harusi li wapi?
Now listen to me.
Sasa nisikize.
We have now seen that the Father puts the wedding rings in the sky at the site of the wedding.
Tumekwisha ona sasa kwamba baba anaweka pete hizi za harusi katika anga. Mahali pale itakapofanyika harusi hiyo.
That's where everybody meets the Lord, unites with the Lord. That's the wedding.
Na hapo ndipo kila mtu anakutana na Bwana, anaunganika na Bwana, na hiyo ndiyo harusi.
And then heaven opens, the church then goes into the wedding supper of the Lamb of God.
Alafu bingu inafunguka, kisha kanisa linaingia katika karamu ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
That means she doesn't have much time. The rings are ready, and not only are they ready, but they are at the place of the wedding.
Na hiyo inamaanisha hana wakati mwingi, kanisa lina wakati mwingi, manake pete ziko tayari na sio kukua tayari tu, ziko mahali itakapofanyika harusi hiyo.
The revelation is that the wedding might take place anytime from now.
Ufunuo ni kwamba harusi hii yaweza kufanyika wakati wowote tangia sasa.
Anytime from now.
Dakika yoyote tangia sasa.
And that means the church needs to move very fast.
Na hiyo inamaanisha kanisa litahitaji kuenenda kwa haraka sana.
And make sure that the gown she wears.
Na kuhakikisha kwamba vazi lile la harusi litakalovalia
is spotless.
Halina doa.
Spotless, like the Bible has ordained.
Halina doa jinsi Biblia imeteua.
The book of Revelation chapter 19 verse 7.
Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 19 mstari ni wa 7.
We are talking about the wedding gown.
Tunanena kuhusu vazi la harusi.
We are talking about the message that the Lord is giving the church.
Tunanena kuhusu ujumbe ambao Bwana anapatia kanisa.
By presenting the wedding gown.
Kwa kuleta vazi la harusi.
In the sky.
Katika anga.
And we realize now that the message is that look, for every wedding there are rings and a wedding gown.
Na tunagundua kwamba ujumbe ni kuwa tazama kwa kila harusi kuna pete za harusi na pia kuna vazi la harusi.
My part has been done. I have already prepared the wedding rings.
Sehemu yangu imekwisha timilizwa. Nimekwisha andaa pete hizi za harusi.
You too get ready with a spotless gown.
Nanyi pia vivyo hivyo mjiandae na vazi lisilo na mawaa wala doa.
Listen to me, precious viewers. The book of Revelation 19 verses 7 to 9 it says.
Nisikilize wasikilizaji wapenzi, kitabu ni cha Ufunuo Yohana 19 mstari wake ni wa 7 hadi wa 9.
Let us rejoice and be glad and give him glory.
Tukampe utukufu wake.
For the wedding of the Lamb has come.
Kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja.
And his bride has made herself ready.
Naye mkewe amejiweka tayari.
Fine linen.
Kitani nzuri.
Listen to that. Fine linen.
Sikiza hayo, kitani nzuri.
Bright and clean.
Ingarayo na iliyo safi.
Was given her to wear.
Amepewa yeye aivalie.
Hallelujah.
Hallelujah.
And in this Bible it says fine linen stands for the righteous acts of the saints.
Na katika Biblia hii inasema kuwa kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu.
The holiness of the saints.
Utakatifu wa wapendwa.
Then the angel said to me, write.
Kisha malaika akaniambia andika.
Blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb.
Heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo.
And he added, these are the true words of God.
Na akaongeza, haya ndio maneno ya kweli ya Mungu.
Listen to me, precious viewers.
Nisikilize wasikilizaji wa dhamani.
First of all, in that scripture.
Kwanza kabisa katika andiko hilo.
He is talking about the entire heaven.
Ananena kuhusu bingu yote.
Saying, let us rejoice and be glad.
Ikisema tukafurahi na tukashangilie.
For the wedding of the Lamb has come.
Kwa sababu harusi ya mwana kondoo imekuja.
And we know that the Lamb is worshipped in heaven.
Na tunajua kwamba mwana kondoo yua abudiwa binguni.
All the angels worship him.
Malaika wote wanamwabudu.
They say, glory be unto the Lamb, he has purchased for God.
Nasema utukufu na uwe kwa mwana kondoo. Maana amemnunulia Mungu wetu.
All the peoples and the nations of the earth.
Watu wote na mataifa ya dunia.
When the blueprint for man's salvation was supposed to be broken open, the seven seals.
Wakati mihuri ipasayo wokovu wa wanadamu ilikuwa ivunjwe, ambayo ni mihuri saba.
They searched under the earth.
Walitafuta chini ya dunia.
On the earth.
Hapa duniani.
They searched in heaven.
Wakatafuta binguni.
And above heaven.
Na hata juu ya bingu.
And nobody was found that was worthy to open the seven seals.
Na hakuna aliyepatikana aliyekuwa amestahili kufungua mihuri hiyo saba.
And then the angel said.
Alafu malaika akasema.
Don't worry, the lion of the tribe of Judah.
Usijali simba wa kabila la Yuda.
He has triumphed again.
Ameshinda mara nyingine tena.
He is worthy of opening the seven seals.
Anastahili kuifungua mihuri saba.
For the blueprint of man's salvation.
Kwa sababu ya muhuri wa wokovu wa wanadamu.
Hallelujah.
Hallelujah.
In other words.
Kwa maneno mengine.
He is the king of glory. The darling of heaven.
Yeye ndiye mfalme wa utukufu. Mpenzi wa binguni.
The mighty God. Mighty Savior. All authority in heaven.
Mungu mkuu. Mkombozi mkuu, mamlaka yote mbinguni kwote.
And on earth has been given to him.
Na duniani hapa amepewa yeye.
How mighty is the day of his wedding in heaven.
Ni kuu kiasi gani siku ile ya harusi yake katika bingu.
That's why you see they are saying, let us rejoice and be glad for the wedding of the Lamb has come.
Na ndio maana unaona wanasema, na tufurahi, tukashangilie, maana harusi ya mwana kondoo imekuja.
There's big excitement in heaven. Emphasizing the fact that that is the biggest day in the calendar of heaven.
Kuna kusisimuka na kufurahi kwingi binguni ikisisitiza kwamba hiyo ndio siku kubwa kabisa katika kalenda ya binguni.
The day of the wedding of the Lamb of God.
Siku ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu.
And that is the most important day.
Na hiyo ndio siku ya muhimu kabisa.
In the calendar of the church.
Katika kalenda ya kanisa.
Because that is the first time.
Maana hiyo ndio mara ya kwanza,
the church is able.
Kanisa lina uwezo.
To cross from death and enter into the kingdom of God.
Kuvuka kutoka mauti na kifo na kuingia katika ufalme wa Mungu.
Remember, the church was created as part of the kingdom of God.
Kumbuka kanisa liliumbwa kama sehemu ya ufalme wa Mungu.
Remember, the church does not belong to the earth.
Kumbuka kanisa si la hapa duniani.
The church belongs to heaven.
Kanisa ni la binguni.
I know there's a lot of confusion right now.
Ninajua kuna kuchanganyikiwa kwengi kwa sasa hivi.
She is in a place where she's more earthly than heavenly right now.
Kanisa liko mahali ambapo linakaa kidunia sana kuliko lilivyo kibinguni kwa wakati huu.
She's preaching a horizontal gospel.
Linahubiri injili ya hapa duniani.
She's connecting her heart with the things of the world, an earthly gospel.
linaambatanisha moyo wake na mambo ya hapa kiduniani, mambo ya kimwili.
This is the equivalent of the outer court gospel that I talked about.
Na hii ndio mfano au inaofananishwa na injili ya nyua za nje ambayo nimekwisha nena kuihusu.
When I handled the nature, the gold.
Wakati nilinena kuhusu asili ya ile dhahabu.
The revelation about the gold that makes up the wedding rings.
Ufunuo ulio katika dhahabu iliyotengeneza pete hizi za harusi.
She's very earthly.
Kanisa ni la kidunia sana.
She's preaching a gospel that's talking about the blessings of the earth.
Linaubiri kuhusu injili inayonena kuhusiana na baraka za hapa duniani.
And yet the Bible says, connect your hearts to the treasures in heaven.
Na ilihali Biblia inasema, ambatanisha moyo wako na hazina zilizo binguni.
Where there are no moths, no rust, or no thieves breaking in and stealing.
Mahali ambapo hamuna nondo, wala kutu, wala wevi wanaovunja na kuingia ndani kuiba.
Everlasting treasure.
Hazina za milele.
So your heart may be there.
Kwamba moyo wako uwe pale.
Hallelujah.
Hallelujah.
She is not preaching a gospel that connects Sai to the kingdom of God at all.
Halihubiri injili inayoambatanisha katika ufalme wa Mungu hata kidogo.
She's preaching horizontal, not vertical to the Lord.
Linahubiri injili ambayo ni ya hapa chini, sio ya kwenda juu kwa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so, you see very clearly.
Na kwa hivyo unaona wazi kabisa
that she is supposed to have been aware,
kwamba inatakikana liwe linajua,
that the day of the wedding of the Lamb of God,
kwamba siku ya harusi ya mwana kondoo wa Mungu,
the day of the wedding of the Messiah,
siku ya harusi ya Mesia,
is the most important day in her calendar as the bride of Christ.
Ndiyo siku ya muhimu kabisa katika kalenda yake kama biarusi wa Kristo.
The perfect bride.
Biarusi aliyekamilika.
Because that's the day.
Maana hiyo ndiyo siku.
Of make or break.
Ya kutengeza au kuvunja.
Either she's in or she's out.
Either yuko ndani au yuko nje.
Hallelujah.
Hallelujah.
And we see very clearly here.
Na tunaona wazi kabisa hapa.
That the rejoicing in heaven is coming out of which fact?
Ya kwamba kushangilia na kusherekea binguni inatokana na jambo gani?
Out of the fact that and his bride has made herself ready.
Inatokana na hili jambo kwamba naye bi arusi wake amejifanya amejitengeza kuwa mtakatifu.
That is the church.
Na hilo ndilo kanisa.
And he says, fine linen.
Na anasema kitani nzuri.
Bright and clean has been given her to wear.
Safi na ingarayo amepewa yeye kuvalia.
Are we there, somebody?
Je, tuko pale mtu?
Fine linen.
Kitani nzuri.
That is the wedding gown that has been given her to wear to prepare her for the wedding.
Hilo ndilo vazi la harusi alilopewa yeye kuianda ili aweze kulivalia.
So now that she's putting it on, heaven is rejoicing, somebody.
Na sasa kwa vile amekwisha livalia, bingu inasherekea mtu.
Isn't that the most important day in heaven?
Yes, hiyo ndio siku ya muhimu kabisa binguni.
Every woman that knows that she's going to wed.
Kila mwanamke ajuae kwamba yuaenda kufanya harusi.
That becomes her most important day.
Hiyo ufanyika siku yake ya umuhimu kabisa.
On an earthly level here.
Katika kiwango cha hapa duniani.
Which is just a little drop in the ocean.
Ambayo ni kiwango kidogo tu kwa mapana yake.
By comparison of magnitude.
Ukiweza kulinganisha kiasi cha upana huo.
How important the day of the wedding of the Lamb.
Ni muhimu kiasi gani siku ile ya harusi ya mwana kondoo ya Mungu.
Is in the kingdom of God.
Ilivyo katika ufalme wa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so by presenting the two golden wedding rings in the sky.
Na kwa hivyo kwa kuleta pete mbili za harusi za dhahabu katika anga.
Pure gold, well designed. It took a lot of time to decorate them.
Dhahabu kamili, dhahabu mzuri. Alichukua wakati mwingi sana kuitengeneza hiyo pete ya dhahabu.
He's saying you to decorate your gown, make sure it is spotless.
Anasema pia na wewe hakikisha umepamba vazi lako kwa kuhakikisha halina doa wala mawa.
You to take time to get rid of all spots.
Nanyi pia chukueni muda mukaweze kuondoa kila mawa au madoa.
It's a warning to the church.
Ni onyo kwa kanisa.
It speaks about the perfection of God.
inanena kuhusu ukamilifu wa Mungu.
And there is nothing the church can complain about.
Na hakuna kitu ambacho kanisa laweza kulalamikia kuhusu.
And say she has not been given.
Na liseme halijapewa.
Hallelujah.
Hallelujah.
The same Holy Spirit that glorified the Lord in his wedding gown.
Yule yule Roho Mtakatifu aliyemtukuza Bwana katika vazi lake la harusi.
And raptured him on the Mount of Olives is available to the church.
Na kisha ikamnyakua katika mlima wa Mizeituni, anapatikana yuko sasa kwa kanisa.
To prepare the wedding gown.
Kuliandaa vazi la harusi.
Remember the wedding gown was prepared in Isaiah 53.
Kumbuka vazi hili la harusi liliandaliwa katika kitabu cha Isaiah mlango 53.
When Jesus died.
Wakati Yesu alikufa.
He was crucified. That was the process of preparing the wedding gown for his bride.
Wakati alisulubiwa, huo ulikuwa ndio hatua ama mtindo wa kuandaa vazi la harusi kwa biarusi wake ambaye ni kanisa.
It was a torturous process.
Ilikuwa ni hatua ya mateso.
Isaiah 53.
Isaiah 53.
He was crushed.
Alipondwa pondwa.
He was torn for our iniquities and sins.
Aliraruliwa kwa sababu ya dhambi zetu na makosa yetu.
But listen to this.
Lakini sikiza haya.
After one becomes a Christian.
Baada ya mtu kufanyika Mkristo.
Receives Christ.
Anampokea Kristo.
The wedding gown is freely given to you.
Vazi la harusi lapewa wewe bure bure kabisa.
That means every single human being walking the earth qualifies, has a right to the wedding gown.
Hiyo inamaanisha kila mtu binafsi anayetembea hapa duniani ako na haki, ana uwezo wa kulipokea hili vazi la harusi.
He died for them. He died for all of them, the 6 billion or plus.
Aliwafia wote yapata idadi ya watu bilioni 6 au hata zaidi ya hapo.
Each of them, by receiving Christ, the blood of Jesus, has a right to the wedding gown.
Kila mmoja wao, kwa kumpokea Yesu Kristo, kwa kuipokea damu ya Yesu, ana haki.
But listen to this now.
Lakini sikiza haya sasa.
The problem is,
shida ni hii,
that in the process of walking in the faith, walking in this Christian walk,
kwamba katika hatua ya kutembea katika imani, katika hatua ya kutembea kwa huu mtembeo wa Kikristo,
walking in this new salvation of the Lord,
kutembea katika hii wokovu mpya wa Bwana,
many times there are many spots that come on the gown that the church wears.
Wakati mwingi kuna madoa mengi yanayoangukia vazi hili ambalo kanisa limevalia.
Hallelujah.
Hallelujah.
No wonder.
Na ndiyo sababu.
The Lord has opened a mighty door of repentance.
Bwana amefungua mlango mkuu wa toba.
So she may clean up the stains.
Kwamba kanisa likasafishe haya madoa.
On the gown.
Yaliyo katika vazi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So every Christian has a wedding gown.
Kwa hivyo kila Mkristo ana vazi la harusi.
By right.
Kwa haki.
Because she was already purchased.
Maana tayari alikwisha nunuliwa.
But how many Christians have kept their wedding gowns spotless?
Lakini ni Wakristo wangapi wamehifadhi mavazi yao ya harusi yakiwa bila doa?
Que sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por